London.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Tufungu teli, tufungu wine, sama tufungu mpepe Ama tuende wadhi, tushike mamali Lafu tuende tuze, area za mababi Tushike stock, tuze mangwai Rada kiwa chafu, tusare kuzingati Ama tuze kladi, 3D mashati Ama tubai senke, kwe ya kubeba Ama tubai match, zangi maroundi Ama tubai senke, kwe ya kubeba Ama tuze duya, esa sinamoli Ama tubai dogi, tutege mababi Busy busy Kajwe mejipa, shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa, mboka ni mboka, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa, shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa, mboka ni mboka, kajwe mejipa
hey, Umebona ni kademu wa mpesa, ukidunga kuna vile wa utesa Wacha kwanza kazi tufunge mapema Tupitie mrambe tupike kama chesa Mguza teza left jo, munguza malejo Ati unani hate babe, I can be a mentor Na sezi nika kulet go, labda nsare lejo Nikifika home lift, wow jam Nikishika danji mob, wow cam Betu kinivulia, wow nikalia Nataka unisho which way, tutapitia Nataka unisho which way, tutapitia
Busy busy, kajwe mejipa Shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy Kajwe mejipa, mboka ni mboka, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa, shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa, mboka ni mboka, kajwe mejipa
Nuta nipata kwa bezi ya vibanda za magi Nikishikisha mamanzi, mapanti Lafu nikimbile maluku za mabrade I say, fika be unapendanga kubagin Bayu tatu ni kuongeze moja, ngoja Leo siniambie bana ti umesota Na kujua unapendanga kukopa Oya, naogopa nga kurudi ocha Mbaya, mbaya Naogopa kusota, so siezi lala Ukidai lebo, ficha kipara Kam kwa duka tutanegwa, tuwezi kwa sana
Busy busy, kajwe mejipa Shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa Mboka ni mboka, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa Shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa Mboka ni mboka, kajwe mejipa
Napika biz comes up Muindi na mwarab, faida ni a must Avoid to my loss, I be my own boss So I din as a floss, ni busy na dindani Siku to me na force, busy kufata ganji Ngumu kufanya chos, naka kusaka kazi na dai ya kanjo Kosa kulipa tax on the side yango rob Iko api license, napika my research Makoni kata cross, na increase my supply Demand ni kisize, so wase biz wise Mleza ni advice, niko shua siyezi band
Busy busy, kajwe mejipa Shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa Mboka ni mboka, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa Shugli ni shugli, kajwe mejipa Busy busy, kajwe mejipa Mboka ni mboka, kajwe mejipa Una dila dollar ama una dila euro Una dila pound ama una dila bitcoin Una dila dollar ama una dila euro Una dila pound ama una dila bitcoin